jamɗe joyi ana wittore mintaji sappo e joyi kibaruji moɗo e fulfulde ko min Omar Hamad jangata on do studio Kalangu. Nanni e nder koye kibaruji meɗen hawride leyɗe hirnange batte potal waɗama ɗo enda suudu hawjindu moƴƴinole kokkol habaru waɗi kando jande hisagu muɗum do cuuɗi habaru ɓurɗi hettinede. Nanni yewtere meɗen pindina hande haaltanana dow fillal gurdan himɓe larɗuɓe no wottirnder leydi meɗen Niger batte ñalande ittannanode leyɗe duniya gam ɓeynimɓe larɗuɓe. Kore jam hirtiyamo fedde leydi Niger gam potal e denago ko rewɓe ɓe hirnage leydi Africa ko inditirte CDAO noni no tawda ɗo nde cigilaki hawride ko balɗe tati gam potal leyɗe Africa hirnage muɗum yaade ɗo nde caka gallu ñamey ngal hawride du waɗa kena ɗo nde dow filla potal denago ko laati rewɓe sukaɓe ummatore juuɗe mum no tawa e ballaga gam heɓande dabare e durwididde ɓiɗɗan boɗɗaku nder ɓi jioji. Madame Haruna Fatimata nani ko fammini bandimin Musa Hassan do majju.
Minen do minen giɗi ɓe nana daɗe amin ngal laabi séri a joɗɗinaɗi no ɗon ɗi sappo e tati nogay e joyo mo fedde jamirore de leydi Amérique joɗɗini illa woranje e go'o lewru octobre hitaane duuɓi winaji ɗiɗi nde ƴewtinaki kiɓe gaɗi ɓe paami ko dow fi jonde jam no ƴeewa rewɓe he sukaaɓe ɓe jeebama ɗo sanne delle no hani min durwida saɗarmaji ɗi min gondi ɗi min keɓa min gatta daane he ɓiɓɓe leydi men heɓe leyɗe ɓaleɓe fuu hooreɓe gadda ballakaji ko watta nufayeje gattaɗe yeeso ɗe gollide nder leydi men di. Minen jetta dow ministére hawjine e fii rewɓe he sukaaɓe dow durwo ngo fuɗɗi nder reedu leydi men ko watta himɓe leydi faama.
Nanni fedde ɓiɓɓe bomɓe gom laatiɓe no jogi kaɓorɗe no jaɓɓo dow laabi heɓama altine bittiɗe o ley département Ingal ɗum woni ɓadangal mum e wuro no wi'e Amataltal nder région Agadez. Ɗum do ni ɗum tawa kenana caggal jeɗɗire ko ɓe sukaɓe ummatore ɓe nder wuro ngo e hoore mum sappo e joyigo je muyti kokkiti kaɓorɗe mum gam wartirde potal nder leydi muɗum ko hooreɓe région ɓe gaɗi batu muɗum. Hande subana o Gongo Mamman Dantani noddi biyeteɗo Elage Gabdouane Mohamed maire mo commune Ingal nani ko fammini ni.
Pastoɓe hawri gaɗi sewre no tawa faro tamatas tan hadde wuro ngo e mbowuno no ɓe kippito ɓe gaɗana jeenayi yaade sappo adolloreji ɗum waɗana altine o min keɓi ɗiɗo eɓe gonle loora joni no ɓe towa ley jungo mo brigade mo Agadez illu kenga ɓiɓɓe bom ɓe gaɗana kefe joyi yaade jeego min keɓi ɗiɗo nayro ɗoen doggi min pellide ɗiɗi ɓe burtake ley loora maɓɓe ɓe tefi ɓe dogga amma ɓe keɓama.
Nonni ɗo enda mbiyahano compagnie sogeji meɗen kawjiɗo filla ñibdiji ɗum waɗi no tawda illu jeegom yaade sappo e jeɗɗi lewdu novembre wittindu to ɗum waɗi hano jande ekkintine nonni dow filla ɗum woni ko mbiten heɓude habaruji e dow konandi e mum ɗum do ni tawa kenana hano sogeji leydi meɗen kanjano ƴamoyno ngeya jande ekkintine heɓa gollido lobbol fa filla soge ragal caka sogeji leydi meɗen Niger e leydi France tawa woɗi fa woɗi ɗum do ni no dara fawaɗe jonani ɓe ekkitaɓe keɓa ɗo yaade yesso ekkintino han ɗum woni nimɓe sogeji ñifoji hiite e kawji ɗi filla ɗum woni ko mbiten konul konil do nokkuje latiɗe to ngulu hano nde jaabe jeehi puttoyi e mum mane mbiye nguluji yehi waɗi mane to jaabe ufa ɗum yehe ɗum moƴƴine fa woɗi. Suudu hawjindu moƴƴinole kokkol habaruji wiitendu CC hande waɗi hisago muɗum e jandeji do radioji e télévision ji ɓurɗi hettinede ley gallure meɗen ñamey ɗum do ni tawa kena ɗo enda radioji e télévision ji joyi kamɓe ɓuri hettinede ɗo enda nder leyɗi meɗen Niger ɗum do ni wiyeteɗo ɗo enda Abdul Aziz Adamu ɗum woni kawjiɗo nokkure hawjinde ɗo enda hisago e jande do radioji ɓurɗi hettinede ɗe asuman sene yewtidi e makko.
il ressort clair
e wurtake palabi e kisa ami ko min gadi kisa ko min kolli jonda ko tele burdo yewede kan woni tele bon fere ni ko tele duniya tatabo kan woni tele sarawniya nayabo tele sahel fal radio jidu radio burdo hettinede kan woni radio amfani ni ko radio bon fere tatabo kan woni radio duniya dum bawda wiide e nokkuje fu far nokkuje fu wurtake falabi e jennde hande de suudu hawjinde moddinol e kokkol habaruji watti do jonde hokkobe habaruji wombe no jodi do inde ko e mudun en ma wombe no jodi do inde gomnati no wada ballaka mudun do ado labi ko watta hettinibe e jewobe pirti muraduji mudun en farteleji e farrajoji
be antando radio de manière globale
biro fedde jinga nore jangi nobe ligo tobe witende sinaseb kenga altine no nayi lewru december kamon ko jidal naci chaka mabbe minister kaw jido fila jandeji pamari do enda der leddi mede ni cerdo fila kulle debe jamtuno gon fududo dum woni do fila an ko biten do enda ye ginol ano jangi nobe ko wala e lawol dum oni biyeteto Isiaka Umaru goto tawada der fedde sina sebnde nani ko wi bandimi Mutari Muhammadu wakati jidangal hantuno
nunu zavo
mine e gida amin bandrabe amin jangi nobe be kebanaka mosola der fis darma mobe tawa dum wadi min jehi to minister om gam min keba labal do fi mabbe o ministro on fantini min o wi gongano umminol janginobe gadangol gol wadira kanu handiri gam wobben don ko handa ummine umminabe o wi to min gada taykaki min pamuwa janginobe be handa ummine umminabe min koja inde mabbe o hojani min aadi ko moddinol no watti gam bandirabe amin be be keba be jaha to be kani be jodo be jangina
bay initial
e chagal no nino mabbal ko lumo gollal juude ko rewbe wadano denda ko indi tirte denda sa fin 30 lewru december witindu do balde nay gom beydama hano dimbe latibe wadube denda gineji mu en keba no choniri biteddo weydrago draman o juwana leddi Burkina Faso o holli ko lumo gon wala no wela wakati bandi min Habibu Garba yewti dino e makko
mi yuwana Burkina mi waddana toggoje kodi e kotani hikka himbe ngalana belti sanne gannu be boyre rafi joddi e leydi dindu walaano wada hauta e rawani no min bawo wiide hikka dum walaano dum wada gam majjum wadi ko be beedi balle didi hadai fu dum walaano wada min ko tan bumbo min bawta domi kantirka kan be bi'i alkamisa yande jeddi dum hantata min bawta domi alkamisa yande jeddi sedda sedda nino gandeni alimti nyamdu kede lora e nokto gonda na jodi dum wala murser sanne wala riba dum sedda sedda nino
bon c'est limite limite quoi
hade subako woni ko gollal mudo fudda dum woni ano bi'en fijo jeta tabo ko jimi bi'etedi lulu ko fudda do enda der nokkure bi'etende CCFN Jean Rousse mo gallu nyame dum doni dum woni hala ardinaka e de hawrinde puddol jimi dum woni kan woni ko biten do enda ano filla durwidol e dillo ambe leede balebe yade leede tuba ko be ko wala fu e lawol dum doni e der sigila gadaado do enda der chaka balde joyi nimbe no njata do enda ekkintini ano dum woni ko biten yimobe Niger wi'etebe DJ noni kolati du woni hano bi'etedo DJ Javom joyde leydi France warda ekkitidabe nani ko bi'etedo nda Jacques Le Rebel bi'etedo DJ Algeita ardido sigila Jimmy Luludi ko wi Jello Kenda Mariama
il y aura 5 jours de formation
no watna yimobe sappo e Niger wonbe ni jangini yimobe Niger kawri nokku hawrinde mabbe faabe gada jimol golbe adinno min gadan video maggol min gadan fijo mongo ko firtata ko sukabe umma tore faro masolaji ko gonne bi jia wonbe ni jia tampiri min kalan do maccanga ko min gadan jemmaaji didi jemma arana on min gattana ko wi'ete soirée retro kan woni hunde fu ko darta jimi demmu disco Frank Marocco en e ko nandi e mudum jamma didabo on min gattana jimi wakkati mo gonne o min gadan jammaaji didi no min belti
la musique news du moment donc on va faire deux nuits de show
woni daane HCR fedde leydi duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yahɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗole leydi Niger.
Ɗum woni daane HCR fedde leyɗe duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yahɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitaande duuɓi 2017 singi gollirde mum Agadez.
Ɗum e fedde HCR de singana.
Fedde de singama ngam heɓande feroɓe ɓe ɗuworde e waddande ɓe balla.
Moy adete hano feroɗe leydi mum.
Neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaha e parti na no jaha e fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngo de ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa huula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngo to fedde HCR de no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi noddude lamba o fotay crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
Nanni en garta e yewtere meɗen pindinol leydi Niger kenga 4 Décembre 2017 waɗi battu ñalande ɗum woni laawol nogayi e joyaɓol ko ñalande ittanande nimɓe larɓuɓe leyɗe duniyaaru ko battu mum waɗa kenga. Allah e batte hawrine nde waɗi ko e studio kalangu yehi yewtidoyɗon nde tatabo ardiɗo fedde leyɗe Niger hawjine ɗon nde filla nimɓe larɗuɓe dow filla noy gurdan nimɓe larɗuɓe tawa ɗon nde nder leydi meɗen Niger. Farkasu Maila nani ko fammini bandimi biyeteɗo Ternan Fuday Ahmed do nde ñalande.
Par personne handicapée nous entendons.
Deni wi'a larɗuɗo kan woni gonduɗo e laru ko ɓandu na ko koyɗe na he giɗe joomum far hakkillo joomum na fara nanɗe mum an kayni kulle kewɗe no ɗon nanduɗe heni huunde fuu ko bonnata gurnan joomum haɗa ɗum jonde nder himɓe fuu no laru wakkatiji gon gaɗa na walla nangi joomum laru o hewtotoɗum woɓɓe do bononda laana woɓɓe do fa hankasen hemum ɓe dimdete no woodi woɓɓe ronoɓe laru o hesaroɓe mu'en nder hiisa gaɗaɗo mo hitaane 2012 no waɗa larɗuɓe 15 no ɓe kaaliri ndeni ni ƴewama no ɓura non ngam no waɗa kamɓen 1,000,000 fa tukka e ɗiɗi nder maɓɓe a heɓan sukaɓe famarɓe kamɓen dow laru rafi koyɗe kan nangiɓe hana ɓonguɓe no ɓe gomnati on hooƴi teddirka jande mumɓen fa ɓe jotti to jangirɗe mawɗe ɗum ɗo fa warande hitaane 2017 no waɗa sukaɓe 4,450 ɓe gomnati heɓani golle gaɗa ɓe jangi jangirde mawne amma de ni gomnati on no hooƴa golloɓe minen keɓa saɗarmaji farkoƴol gol joni 2023 ɓe mbi'an ɓe koƴan larɗuɓe amma de ni koƴol gol waɗi min gi'ata inɗe maɓɓe to koƴol gol woɓɓe kan gattete nder nokkuje maɓɓe an kayni larɗuɓe ɓe no fanɗine sanne nder gurnan maɓɓe wakkatiji gon gomnati wala no hokka ɓe hakkeji maɓɓe dow ko ƴewata saɗarmaji ɗi min godi ɗi waɗi min goni minen dawra dabareji min giida e gomnati on ngam min diida saɗarmaji ɗimin godi ko watta mosola heɓe no nder saɗarmaji ɗimin godi do soroji no ɗon ñiɓaɗe larɗuɓe ittanaka lawol golɓe gaɓɓirta delle on gi'i deni ɓe gari ɓe bawta gabbi dow sayni ɓe daro ley no nder saɗarmaji ɗimin godi nder leydi men ndi de ni wi'a moyni no larɗuɗo to an kay garbinol tan kandirɗa
il y a l'équation handicap égal mendicité.
ɗawanta kibaruji meɗen fulfulde tili kirten to jam hirti kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum